c'est un programme
sigilano gam hokkude pelle jingono bibbe leydi sembe pas on endan na ya fil kokkul jawdi ko watta milliards tati e millioji kemi jetati francs fa kanyon won ko joga gam batte waltude pelle den nenne pelle jingonoje bibbe leydi wada talki mudum heba jaba ciedden endan wada golleji mu fedde gono don jojinaani gam batte yewdi talki din hawtade e ministere hawjina fil ko darta arzuku kanyon e fedde dental le europe e hore mudum burdi wadde kanyon won ko
projet yi pazok didi bitti didi no golle mu wadidi
le rapport d'évaluation que nous avons
comme ngadi yewtaru ko jabbi dum endan min tawawi won no wodi ko wadi ko wodi no woddu ko nan ko wodai
pazok didi bo endan
pelle pamare kany won ko min kokko jawdi lati dum tawa no kuje boddudun tokki tagol fa yi gollangal endan ngal lati kany won ko heppiroy dum won ko bonnoy dum kany dum
kay yayi un problème de suivi
noy gondo on do milira hebende dum
au niveau du pazok
der pazok tata bo en nani min gadi sigila keso kan wono uitugol hokete en enda won pelle kokete den kan min beydan jawdi ko kado fo heban ko heji ko wodi
vi ala os
jango o don godi yowtere de gatto niger do fi ballal duro hakune pelle jinganoje bibbe leydi e seru suuji o mesabi ko ko jidon do fi o
niger la constitution
niger bata keji la mort leydi enda kanye tarki lamu di fu der mun no tawa sigila noy wono bibbe leydi wa wadure mballaga mudun en gam batte bantare e yadu yeso wada labi din enna kanyum won ko min yewtini min tawi edi kan dartinede fa woda gam batte alle e famuden non himbe leydi waawi wadure mballaga mudun en ele nyibo leydi e yadu yeso nene talki di endan e labi di kam min jidi min jewa ne wonno ne nyibira e labi sariya majjino wontiri e noy di baawi gollitirede nene dum faami dum don hunno ko baawi nafoyde yadu yeso min kawrandu himbe joyen ande sanne jangube jandeji mawdi gam batte min yewtino labi gondon di fu nene min kawrandu konna neddo fulatirde dum dar dum dum fu min yewtinto dum gam batte alle e wadande bibbe leydi mballaga yadu yeso
pour l'intérêt de tous les citoyens.